Atamulira ku mwoyo gwange Abalala balowoza wansula Naye omutima gwange mugumu Era buli lunaku roba ng'ogenza okuyiya Mbeera nkulowooza Eno request kuva mutima Mukwana yo gy'oba kimanye nti Bambi nze nkwagala
www.djericom.com